mutindo gwamwe ndabe mumulembe gwamwe guno kambalinde mukona nayo bandi bantyanze mumulembe gwange buli kimu ndaba kya lesi kyekirimu emotoka tubulesi amasimu wayalesi n'obuddam timeless ebiriko naye mwakoze essimu eno ebikana mu birungi ebulala waliwo smartphone waliwo ipad bukapeso buliko zonna nyirivu bulala wendi nkufuna webale kujja ye ndaba kuki wajjanga asagirira naye ofunye obuganzi endwaddo zina nkumu wano mu uganda tetuzimanyi ennono zisanyisa buwangwa byonna nfuma bifume omuntu taziika katyakuba simu kitalo nnyo amabuko mpeereza ku simu mu takisi kiri kitya okubuuza luwe 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 naye ngaki esimu ennyinji ezazze zezasuula akatale k'amasaawa essaawa egasaki intaneti eri ku simu kompyuta namba owa kamera k'abalume esimu ebasudde nabo kalenda egasaki kalikyoleeta zadebye zino zirediyo mantoki byonna yebiwamba buli omu akwateye buli omu ayoleza gy'asobola abamuna tubapimapima nti bagudde olwakatono wendi nkufuna webale kujja ye ndaba kuki wajjanga asagirira naye ofunye obuganzi endwaddo zina nkumu wano mu uganda tetuzimanyi ennono zisanyisa buwangwa byonna nfuma bifume omuntu taziika katyakuba simu kitalo nnyo amabuko mpeereza ku simu mu takisi kiri kitya okubuuza luwe 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 naye ngaki I'm gonna make you mine.